ineza yawe nyinshi menyekanye murabo bakiranutse mere data twibuka ayo maraso yatuvanye muri iyo sayo iyo dusubiye kandi muri ibyo byaha tuba dushubize Yesu ku musaraba
twarabatuwe n'amaraso y'igiciro
Yeah.